mvuko ngusabira tsenga nsaba imana kukuzuza amahoro yeah. Ahora temba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza nizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo urenza uwakekaga uramenye n'uzimika izindi mana wibagirwa uhoraho Sabira uko niko gusabira uko niko gusabira uko niko gusabira
hari intege nke ziza gusanga kaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi iminsi mibi niza izagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo urenza aho wakekaga uramenye n'uzimika izindi mana ngo wibagirwe uhoraho uko niko ngusabira Samira uko niko gusabira uko niko gusabira kuko n'iminsi mibi yemeza kumana uri mwiza ineza yawe ntikiri no mu minsi yacu mibi Mana uri mwiza uri mwiza ineza yawe